never ever go back, nenda mbele kumbele. I live my life to the end. Na kuna tebaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. Natangi gosta sijali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko zonka ni mbali. Me never go back, nenda mbele kumbele. I live my life to the end. Na kuna tebaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I thank you God sa sijali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko zonka ni mbali. Minafanya gavitendo maneno siyonge. Let them say si tunatafuta pei. Taratibu no mwendo na muda tuchezei. Atuchezei kazi ni kazi, don't play. Kutoka kwa ukungu wadi kutakata. Kushukuru Mungu kila baraka. Salamu kwa bandugu wakuna matata. Kula bata kula kuku na kile unataka. Kwa nini siwe happy, wamekufa wangapi. Na nani ataye baki, I don't see. Juchi ni katikati, nimetokea wapi. Nobody can stop me, you know me. I'll never ever go back, naenda mbele kwa mbele. I live my life to the end. Na kuna tebaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I thank you God sa sijali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko zonka ni mbali. Me never go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life to the end. Na kuna tebaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I thank you God sa sijali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko zonka ni mbali.
I see you look at my face, don't come on and show me. Laba nkufungulie chase so you can really know me. Mepitia vitu nyome kitaa maisha mtegoni. Jua liko usoni na kuna kitu mfukoni. Haters wanna hate my life. Baba God yana bless my life. Somebody wanna take my life. Come buddy, wewe, this is my life. Kitaka kunipenda au nichukie. Kitaka kuwa hater au ufagie. Kitaka kunibip au nipigie. Au zibe masikio hata usinsikie. Kujua navyo anza kipindi nazichanga. Kuzimba njia wanga, kushuka, kupanda. Kuwaza, kuwanda, kwa giza, kwa wanga. Kwa kwa jangwa, kwa Kwa nini siwe happy, wamekufa wagapi. Na nani atabaki, I don't see. Juu chini katikati, nimetokea wapi. Nobody can stop me, you know me.
I'll never ever go back, naenda mbele kwa mbele. I live my life to the end. Na hakuna tebaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I thank you God sa sijali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko zonka ni mbali. Me never go back, naenda mbele kwa mbele. I live my life till the end. Na kuna tebaki hapa milele. I live my life till the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I thank you God sa sijali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko zonka ni mbali.
Thank you.